Democratic Alliance ba tla roka pelenyana mathata a tsamaiso ya dikgwerekgwere yona siwa sekolong se phahameng sa Grootveld mane Welkom hosteleng ya sona e rarollwe. Hona o tla ka morao ba re etele mono re fumane hore bana le matitjhere le basebeletsi bohle ba sebetsa tlasa maemo a sa lokang. Bophelo ba bona bo tsietsing ka baka la sewerage kapa dikgwerekgwere tsena tse fumanehang mono. Re tswetse pele re buisane le masepala re ba bontsha hore bothata ha se ba sekolo empa ke peipi ya siwa ya masepala, empa ha ho letho le masepala ba tlang ho di etsa ho lokisa bothata bona. Re le Democratic Alliance re tla tswela pele he re etse petition. Re kope hore Lefapha la Thuto boemong ba province bo kene mme bo thusetse hore bothata bona bo rarollwe. Bana ba sekolo mmoho le bohle ba sebetsang sekolo mono ba lokela ke hore ba phele maemong a nepahetseng a bophelo, mme hona ke seo DA e tla se lwanela.